lavelesani, thetshelesani, ni tshile kha bugu ya vhuṋa. Thungo ya u thoma, vhalanda vha Mudzimu. Tswikiso, dzindumeliso, hedzi khonani. Mudzimu vha funa muthu vha lavhelesa muṅwe na muṅwe, hone nga maanḓa avho vhane vha thetshelesa na u mushumela. Thetshelesana kha zwo iteaho miṅwaha minzhi minzhi, kale na musi zwo ṅwaliwaho kha fhungo ḽa Mudzimu. Bibeli na yone ni lavhelese kha tshifanyiso kha bugu ya Dziva dza ḽa vhuṱanu. Musi ndi tshi pfa iyo mubvumo, lavhelesane kha tshifanyiso tshi tevhelaho. Tshifanyiso tsha u thoma, muṱa u shavha nḓala. Ruthe o thoma, ndima ya vhuthoma kha vesi ya vhuvhili ya vhuṱanu. Mudzimu vho vhumba vhathu, hone vhoṱhe vho mu shandukela. Mudzimu vho nanga vhathu vha Israele uri vha vha ḓivhe na u vha luvha. Hone vhathu vha Israele kha tshiṅwe tshifhinga vho shandukela Mudzimu. Vho vho shumela midzimu na midzimu isili, u fana na dzitshaka dziṅwe. Mudzimu vho ḓisa nndwa na nḓala kha lushaka lwa Israele, vha tshi lingedza u vha humisela khavho. Tshifhinga tsha nḓala, muṱa muthihi wo phetha ḽa u ṱuwa wa ya shangoni ḽa Moab u ṱoḓa zwiḽiwa. Miṅwaha ya fumi yoṱhe wo dzula shangoni ḽisili. Khotsi o fele henengei, muṅwe wa vharwa vhawe o mala musadzi wa Moab, hone na vhana vho vhofa, mme vho salana vho mazwale fhedzi kha iḽo shango ḽisili.